Wagwan,
Natty Boy Rasama.
Champion boys, budget at day, budget at day. But at then don't got the Mario. Get
a legend production.
Na kutila wetu achawa. But at then don't go. Katwe jukanye, yetu wade tuwa subwa. Eksinku wilako, no nyatia. Nyenda na kwegema. Bochi wa cheche tagisa. Zika wangeme encha kela kungema. Wakatumbira teni wakusikiza zituagala kwebaka. Oh, mutufu bitama wama dansa kanzi nire. Nevali batendeke leka tuku digide. Eno tuni yo shua, shua, shua.
Twali twebuza
chile wachitiango musajia tate ndongo.
Venga twebuza
china wachitiango kampale nsemo kwaka.
Tuweka twe kulise
tuchikuwe munga mzeya.
Subo chakalaba na beka. Kuvante beka jansi paka reza. Tula kubibala siraba ochikesa. Baba zilino kuzilia kumenya matika. Tuliba kusimbula no olan olan. Paka jine mipira weji kwenjola. Wanobuli ya inamweza mafuta sola. Motoka yomula sitefa kubala.
Banyuka abamu neva sulayo. Pate yeko makujugulilio. Bandesu wano kulaba benyigo mnyigo.
Twali kwe mnyigo.
Kunobya nyumanga tuzemo
twali twebuza
chiwa chichango musajata.